biru kanjia wao ameshajika mwana sasa walia na njia usiafate maneno ya wale biru kanjia wao ameshajika mwana sasa walia na njia
Now